Mason.
Tano, nane, yo, tulikuwa tunatumia kutoka kwa block. Yani to get rich, tuamoke in short. Nikilala macha maisha yangu kwa mikono ya God. Madem kumbuke when I'm gone, muendele kuplay our songs. Eze na Emra do was strong. Tulikuwa tunatumia kutoka kwa block. Yani to get rich, tuamoke in short. Nikilala macha maisha yangu kwa mikono ya God. Adem kumbuke when I'm gone, muendele kuplay our songs. Eje na Emra do was strong. Misa senali babwatch niki pull up na ki rifle. So sati na then tuna fumble. Wativuwa wanatiki community kama ma idol. Wanatupenda jute nendo viral. Nilikuwa kwa mood mbaya, nika seti kishash, nika kwa idol. Kwa ground mambo ni nare, maboy wanafua reform. Lakini wata reform maja na shajwe ganji toka na ndom. Niko safe, niko fit is zone. Bazi nisho venye when I'm wrong. Kama ni chambogi, I'm sure niko na watu strong. This is cheese natako kwa mpole man. Yo, amu tapangwa. Bresh yako stick na magun. Huko east, ama tamangwa. Pereka huko kithani, tajali, hautalambwa. Mkono zime tight, mseta ni try, ataganda. Tulika mnatumia kutoka kwa block. Yani to get rich, tuamoke in short. Nikilala macha maisha yangu kwa mikono ya God. Adem kumbuke when I'm gone, muendele kuplay our songs. Eze na Emra do was strong. Tulika mnatumia kutoka kwa block. Yani to get rich, tuamoke in short. Nikilala macha maisha yangu kwa mikono ya God. Adem kumbuke when I'm gone, muendele kuplay our songs. Eze na Emra do was strong.
Na mina daizo ma trophy. Na kaunan o maganji man. Mina daikuwa na profit. That's why miukua kwa office. Men in black to me rock my koti. Lately me trust my naughty. Maisha yangu na cheers a godi. Flow ni yake majabu na he beat ni choppy. B-boy si set my trend na si set my subject na nime come nime rock my blue farm. Chini ni red carpet. My fan one appreciate talent. Adi de wata blow your trumpet. Shash iko choo kwa Charles. Mina chikil close your curtain. Na missy dem my ops. Wajue villain draw your pattern. Ukudeli si run my ops na unazidhani ni suckers. Brooklyn boys uleta fracas. Kama ni drill, close your chapter.
Tulika mnatumia kutoka kwa block. Yani to get rich, tuamoke in short. Nikilala macha maisha yangu kwa mikono ya God. Adem kumbuke when I'm gone, muendele kuplay our songs. Eze na Emra do was strong. Tulika mnatumia kutoka kwa block. Yani to get rich, tuamoke in short. Nikilala macha maisha yangu kwa mikono ya God. Adem kumbuke when I'm gone, muendele kuplay our songs. Eje na Emra do was strong.